Young brothers, skeni sauti ya mtu aliye nyikani. Lekebisheni njia zenu, mnyanyoshe mapito yenu. Acheni zenu, fungeni chuki na roho mbaya zenu. Haya maisha ni ligi, na mjue tunacheza wote. Hata Madrid bila timu pinzani singekuwa chochote. Kumbuka ulizaliwa, ukakuzwa na watu wengine. Na ukifa mwili wako toshwa na utazikwa na watu wengine. Kwa hiyo zip up your mouth kama hauna cha kuongea. Kumbuka mdomo mrefu unaweza fanya mwili ukakosea. Na ukikosa trust, best pay we deal, utapotea. Utariseka popsicles mjini, kanike ozotopia. Haya maisha ndo yako hivo, ndivo sometimes uwasivo. So jifunze kuona real life katikati ya maigizo. Vuta pumzi na pobidi, usikumbatia chukizo. Na spread sad news always, kwa tatizo. So don't stress yourself, shida zinagarikizo. You need some time to smile dude, tulumbwa hivo. Misere mingi na bring ziswengize kingi. Wengine ziliachwa na dingi, ndo mana wanaupiga mwingi mwanangu. Kina chadimbu ya kipimu ina migu yote. Ukiwa pimbe squeeze machizo, atakuangusha ili wakokote. Kwa hiyo wake up and get up, faster ukimbia. You get a lot of life ways ambazo inabidi upitie. We never get assurance, that's why we pray for peace from the Jah God. You gotta learn it, the only grace I remain with. Kacha longo za ibirisi. Kwa hiyo seize your moment kama Ernesto de la Cruz. Now forfeit your attitude, squeeze utaonekana chizi. Maisha nenda kasi zaidi ya mzunguko wa dunia yenyewe. Siri ya ngoso kuitwa ngoso, mwachage ngoso mwenyewe. Imeandikwa mchaga hato ishi tu kwa nyama na mtori. Now you know man can run out from his own story. Utachumia juani, utalia kwenye mvua. Pepo utakucharaza personal, utasema unakujua. Hauna kitu, jitutumue mwamba, usikai kizembe. Hauna mkwanja, unashindwa atakuwa na mkwara, we ni ngombe. Obey some rules, zingine uzikache. Na usisikize some nonsense za watu, muda ni mchache. Kama wakunaji ni wengi, usiache upele ukuwashe. Na ujipange mana usiku na mengi paka kupache. Haya maisha ya naraka, ukiwa fast utomba pona. Hakuna jema, ata ukitetea wanyonge. Yo dunia mliko, ndiko nye mshiko, ndo anapewa ujiko. Msifike huko, kumbuke ya wahenga, msifunje miko. Hakuna anayeweza kungeza urefu wa maisha yake mwenyewe. So msiwaze kuhusu mbayo, Mungu akutaka mielewe. Jipeni break, msijipe headache, maisha yanapita. Na ukiweza kucontrol stress, tata umekwisha. Tembeni vifua mbele, mjamini dunia ya Mungu. Sione gere, sikula kwa jasho, tazako chungu. Believe in progress, kisizi umezima. Na ulimwengu ulivyo resi, mjomba utakusahau mazima. Ukiwa rosto, jichunge sana, hakikisha uzingui. Maana njaa inaleta upumbavu na mpumbavu ajijui. Piga story na moyo wako zaidi ya unavyoongea na watu habari zako. Usiamini kila mtu ni mshikaji wako. Washikaji wa squeezy, wengi ndio washikaji vimeo. Mshikaji anaweza kauza siri zako kwa chupa kileo. Na sio fegi tu, hata baadhi ya machizi wako. Kigundua hawako real, pia ni hatari kwa afya yako. Usigize kwa jasiri, utadhirisha ujinga wako. Bora uwe kunguru moga, utaponyesha mbawa zako. Hii ni Planet X and people got no mess. So akiuliza swali gumu, wajibu majibu mepesi.
Leo utafanya na chukunda, tenapoto na kupindu. Tafapambo na supinda, na kesho tabikwa sanda na nani. Haya ni maripa hedi ya mi. Kona nyumba na vipendo, tusiki sote za vidano. Kiona giza limetanda, kumbu kema fundi shu ya manapi. Haya ni maripa hedi ya mi.
Anna, I know that I'm not too wise to speak about love, but let me tell you this. Love is 50-50, my friends. You increase 1% of your love to somebody, you decrease 1% of their love to you. You give 60%, you receive 40%. You give 30%, you receive 70%. That's true love, guys. On the track.